na bako bitelede usabo jaganye mutima yenza tuso kuda bude birwade byempulide byo abisanya otumbute love queen gentise nkakase ja kubekolela nange mbadde bubi sweeti bobadde nga tonna duka edda kikazi semunya musawaze wanda kokuja pulani zesibye mubiri nemfuna mushoko chomwe kuminsinga munange nzija mubirwadde ani tewegaya buli kyenjagala gwokirina nze koneramu era nasabotiki wampamba nnyo omutima kwotoba n'otulotubula ye kakase ntya kibyenjogera biri mu valyu
wadde bweyamuwa siri kukyawa nedda nedda usaba okuba omwoyo mpambi gwe mwami wange mazima konjagadde ebiriyo nange nja kukuwa embejja jakubika amalavu ondogo janinga nembiroto
wayita kuba mekeyo nojja n'olonda yonse wabula kandirage nzitudde kyamuwendo laba olulenzi olulungi lulinga olwana lwa Mutesa kikakase nga ndayira mugawala iddala mulungi bannanga omulenzi wange abasinze kantwale bambi bambi oyo yesanyu lyange watalinze mbeera mbuyana akaseko kange okalaba nga ndyawo wali
Wampuru ye 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 ye, hey, kwa Bwana msiwe.